Y tú el baby. This is when I will work closer. Yo King, I got the message. I love her.
Oh, 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 hey, hey, hey.
Nikupe habari tangu nirudi safari nikakupata kimwali tumeshinda dhohari nitazungumza naye bibi na babu wataridhia siku ya ndoa shera wigi mie kanzu na jambia tumeshinda visingiti wambea mtutishi maneno yenu uchafu yeye sabuni mie jiki mtasubiri mazishi sisi bado tunaishi utamu wa walinazi ule na parachichi aimwali wangu wendi wetu nu yangu mbeba siri zangu mwenye tamu yangu aimama tumetoka farawe wache waonge maneno ya msijani peke 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 peke
I dedicate this song to you baby. My heart is for you baby. The voice.
Love is good baby.
Hey, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Yo yo. Nikupe nikupe oh mi dola. Arusha na Manyara ama nikupe da. Nikupe fahari nikupe dinari. Nikupe bahari samaki wa shimbali roho zilo wapinda wambie ugonile ndaga kiasi wangu boy 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 tumeruka vizingiti wambea mtutishi utamu wa walinazi utavune na ndizi aisi mama asali yangu we aje mama mkwe akupera zawadi Ai mwali wangu
Shikitua
Wendi wetunu yangu
Shikitua
Mbebe siri zangu
Shikitua
Mwenye tamu yangu
Shikitua
Ai mama
Shikitua
Tumetoka far away
Shikitua
Wache waonge
Shikitua
Maneno ya usijani
Shikitua
Peke, 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 peke
Ai mama Ai mama, mama
Ai mama
Aje peke peke
Aje wache waonge
Peke peke peke
Ai mama Tumetoka far away
Tumetoka far away
Barnaba
Tausi ndege wangu Ndege wangu wa thamani Ndege ulo shikamani Na vitu vyangu wa thamani Mie adamu ya ndoa wangu Cheke mama
cheke tu cheke 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 tu cheke tu
yeah
mopao you king
love is good baby.